lukka suura jaweego aaya chappande didi yaaki chappande didi ya jaweego barkidin ki elaanuki yesu raari tokkubemo wi'i on barkidinaaɓe onon ɓe ngalana gam onon jayi laamu Allah. On barkidinaaɓe onon nanoɓe weelo jooni gam on garta e karneteeɓe. On barkidinaaɓe onon woyoɓe jooni gam on garta e jalayɓe. On barkidinaaɓe to yimɓe ngayi on, ndiwi on, kuɗi on, bonni inɗe moɗon gam ɓi neɗɗo. Nane belɗum nder nyalde nden ngame gam belɗum gam barka moɗon ɗum ɗuɗɗum e dow. Non mama en maɓɓe ngaɗanno annabo en arande en. On boni onon riskuɓe gam on keɓi ko ɗaɓɓitoton. On boni onon karɓe joni gam on nanay weelo. On boni onon jalayɓe joni gam on nanata belɗum. On boyay bojji nawɗi. On boni to yimɓe fumani on gam non mama en maɓɓe ngaɗanno annabo en fewre. Ayaje ɗe janguɗen ɗo eɗe meta dow yimɓe geɓe ɗiɗi. Yebre arandere woni yimɓe keɓoɓe barka Allah. Yebre ɗiɗaɓre bo woni yimɓe keɓoɓe laanore. Aya chappande ɗiɗi yaaki chappande ɗiɗi e tati e meta dow yimɓe gaɗuɓe kammunde mu'en dow Allah, kamɓe ngoni keɓoɓe barka Allah. Nden aya chappande ɗiɗi e nayi yaaki chappande ɗiɗi e jeweego e meta dow yimɓe gaɗuɓe kammunde mu'en dow fii duuniyaaru e belɗum mayru, kamɓe keɓata laanore Allah ko kiita Allah. Aya chappande ɗiɗi wi'i yeesu raari tokkuɓe mo wi'i on barkiɗinaaɓe onon ɓe ngalana gam onon jayi laamu Allah. Ɗo'o annabi Iisaa e medda e tokkuɓe mo waato almaajiri'en maako gam aayaare nden wi'i yeesu raari tokkuɓe mo wi'i on barkiɗinaaɓe onon ɓe ngalana gam onon jayi laamu Allah. Bandiraaɓe am, bo nonno nanɗen nder aayaaje ɗe janguɗen to gaɗa, tokkuɓe annabi Iisaa ko almaajiri'en annabi Iisaa ali ko ɗume ko ɓe ngaɗata ɓe tokki mo, e non ɓe ngarti ɓe ngalana ko talaka'en. Gam non annabi Iisaa wiiɓe ɗo to ɓe ngi'a bo ɓe keɓata goɗɗum to Allah, lallay se ko wala Allah hokkayɓe mbarjaari maɓɓe ko laada maɓɓe. Gam non en nani annabi Iisaa sembiɗini ɓerɗe maɓɓe ɗo o wi'i on barkiɗinaaɓe onon ɓe ngalana gam onon jayi laamu Allah. Bandiraaɓe am, ɗume barka annabi Iisaa wi'i ɓe keɓay? Annabi Iisaa wi'i on barkiɗinaaɓe onon ɓe ngalana gam onon jayi laamu Allah. Ma'ana laamu Allah ɗo woni nattuki aljanna. Gam non bandiraaɓe am, ɗo annabi Iisaa e tabbitinana tokkuɓe mo to ɓe ngi'a bo ɓe ali ko ɗume ɓe tokkake mo ɓe ngaɗi hasar ko wala ko ɓe keɓata. Annabi Iisaa e hollaɓe naa ɗum non e ɓe ngoodi barjaari tabitiindi waato nattuki aljanna. Nde ɓe cuɓi ɓe tokka annabi Iisaa dow tokkuki njawdi duuniyaaru e belɗum mayru. Ɓe cuɓi ɓe tokka laawol Allah ɓe ngaɗa ko Allah yiɗi. Annabi Iisaa e tabbitinanaɓe ɗo lallay se ko wala mbarjaari maɓɓe woni nattuki wuro Allah ko aljanna. Aya chappande ɗiɗi e go'o annabi Iisaa wi'i on barkiɗinaaɓe onon nanoɓe weelo jooni gam on garta e karneteeɓe. On barkiɗinaaɓe onon woyoɓe jooni gam on garta e jalayɓe. Bandiraaɓe am, dow iri ngoye weelo annabi Iisaa metata ɗo'o? Weelo ngo annabi Iisaa metata ɗo'o naa um weelo reedu amma um weelo aadilaaku. Bo nonno o wi'i nder Maatiyu suura jowi aaya tati e joweego o wiiki ɓe barkiɗinaaɓe gaɗuɓe fuu kammunde mu'en dow Allah gam kamɓe njayi laamu Allah. Ɓe barkiɗinaaɓe nanoɓe weelo e ɗonka waɗuki aadilaaku. Gam non bandiraaɓe am, weelo ngo annabi Iisaa metata ɗo woni um weelo aadilaaku. Watu fuimbe andube. Kambe nabe adili en Yeso Alla. Ebe rapita Alla yurumina nabe. Yafanobe hakkeji mabbe. Lalle seku wala. Alla jomirao harnaibe. Maana. Alla jomirao yafantobe hakkeji mabbe. Uwartirabe adili en. Gamnon annabi Isa itabbitinana endo. Fuimbe tubube. Ali hakkemu en. Tokkilao lalla. Lalle seku wala. Alla jomirao yurumina naibe. Ya fantobe hakkeji mabbe. Ibunattai uru alla watu aljanna. Nommama ana boyobe do. Watu puneto. Gannudo nderbernde mudum. Do hakke mudum. Edapita yurumende alla. Lallaise ko wala. Do wadina dama do hakke mako. Otubi. Otokki lawol alla. Alla jomirao ya fantomo hakkeji mako. Hukkaimo say welwelo nderbernde mako. Ijamanu annabi Isa edum maunina diskube hama yimbe ngia bo diskube tan kebata nattuki wuro Alla ko aljanna kambe bo dum wada tarka talaka en ko be galana bo dum hocci be na dum goddum edum yababe edum nyama mutunci mabbe wala giobe be daraja gamnon annabi Isa e tabbitinana en der ayaje de ko yimbe gannida e talaka en ko be galana Alla jomirao tagudobe, e wannidi mabbe. Gamnon bandirabe am, annabi Isa e holla endo, e hani shuben ko buri woduki. Wato shuben lawol Alla, fi ko tabbitoto, ngaden ko Alla yidi. Gam tabbitoden der wuro Alla wato aljanna. Na don jawdi duniyaru, e beldum mayru, fi ko yapoto, gam dum tabbititako. Aya chappande didi e didi. Yaki chappande didi e tati. Annabi Isa wi. Un barkidinabe. To himbe ganyi on. Ndiwi on. Kudi on. Bonni inde modon gam bineddo. Nane beldum der nyalde den. Game gam beldum. Gam barka modon dun duddum e dow. Non mama en mabbe ngadanno annabo en arande en. Bandirao am. Dum wadato amma ander mettam eram. E naudum bernde. Awanni adulli ko ngadata gam yimbe nganyuma yimbe nefuma yimbe kuduma gam atokkudo annabi Isa hama dum riwi ma daga wuro modun ko sare modun bandirawam ta wannu gam barka ma da dum duddum der aljanna bononno annabi Isa wi do un barkidinabe to yimbe nganyi on ndiwi on kudi on Bonni inde modon gam bineddo. Nane beldum der nyalde den. Game gam beldum. Gam barka modon dun duddum e dow. Non mama en mabbe ngadanno annabo en arande en. Gam non bandirao am. Ta wannu. Gam yimbe kuduma. Yimbe nganyuma. Yimbe nefuma. Gam atokkudo annabi Isa. Se pama do wiki. Na do mada dum fuddi. Gam annabi Isa wido, non dum wadanno annabo en Alla arande en. Non ma annabi Isa e hore mudum wadana. Gam non, to en gannu, gam yimbe nganyi en, e kuda en, e torra en, e nefa en, gam en tokkube annabi Isa. Dum etabbitinana en dow lawol Alla, lawol salihi en, lawol annabo en Alla, lawol ngol yimbe be Alla mojjani. Jaraingol bi adama wuro Alla wato aljanna gam non bandirawo am ta wannu to bernde maada metta gam barka meden dum duddum der aljanna bononno annabi Isa tabbitinani en do wiki un barkidinabe to himbe ganyi on ndiwi on kudi on bonni inde modon gam bineddo nane beldum der nyalde den game gam beldum Gam barka modon dun duddum e dow. Non mama en mabbe ngadanno annabo en arande en. Emi dow Alla jomirao dawta sembidinki imanu meden. Dow annabi Isa. Njogoden e sembe. E bernde go. Bunonno annabo en Alla arande en gadi. Gam non bandirabe am. To en alu torra. E nganyandi nidum hollata en. Wada anen lawol Alla. Jaraingol en wuro mako wato aljanna. Barka imanu meden do annabi Isa. aya chappande didi enayi annabi isa wi on boni onon riskube gam on kebi ko dabbitotun bandiraabe am dume holla diskube nattata wuro alla ko aljanna won don aa naam nun gam ennani annabi isa wi do on boni onon riskube gam on kebi ko dabbitotun gam non dum e holla en e wodi wobbe himbe giobe bo risku duniyaru buri ko dume gam non be ngadi berde mabbe dow jawdi duniyaru e beldum mayru ha ma be ngejjiti ka alla jomirawo tagudobe gam non iri be himbe annabi isa wi be kebi ko be dabbitata be ngala goddum barka der aljanna gam be ngadi kammunde mabbe dow jawdi duniyaru ha ma be ngejjiti ka alla jomirawo gam non fu diskudo gadudo kammunde mudum dow risku mudum ko jawdi mudum ha yejjiti ka alla shikenan wala gedal der aljanna gam jawdi mako ko risku mako wawata hokkuki mo aljanna gam non annabi isa e holla en do ko buri fu woni ngaden kammunde meden dow alla na dow jawdi duniyaru gam non bandiraabe am e haani ko moy neddo faama jawdi duniyaru tabitittaako gam non ko neddo wadata fu toresa kammunde mudum dow jawdi duniyaru gam dum fi jabboto dum aya chappande didi e jowi annabi isa wi on boni onon karbe joni gam on nanay welo on boni onon jalaybe joni gam on nanata beldum on boyay bojji nawdi hande e wodi wobbe giobe adila ko ko e mabbe hegibe e be nyama e be njara e be nana beldum jonde duniyaru gam non wala ko wanni be lawol alla annabi isa wido iri ben don yimbe be nana welo kallungo wato charel e wara be dabbitay adila ko alla amma be kebata dembo be nanata beldum gam be boyay bojji nawdi der hite jahannama gam non bandirawo am to ayya hande an a diskudo a nyama ayara a jala anana beldum maada wala ko wanni ma e annabi isa e tokkuki lawol alla lalle se pama do wiki charel e wara ngel beldum dum nanata fure ay dum alduma e bone e azaba der hite jahannama gam non bandirawo am sai ko loda annabi isa tokka lawol alla gam kisa kita alla garai kan yalde darngal nana beldum tabitito dum der aljanna dum ha abada emi do alla jomirawo hokkuma famu dum der bernde maada amin aya chappande didi e jewego annabi isa wi on boni to yimbe fumani on gam non mama en mabbe gadanno annabo en feure fu ganyube ko alla yidi e ngada ko yimbe ngidi tan gam be manabe annabi isa wido bone do mabbe ha abada gam hande wodi yimbe dudbe ganyube ko lo annabi isa gada ko alla yidi e be kula to yimbe ganyabe kudabe dum riwa be daga gureji mabbe ko sare mabbe be buri yiduki ko yimbe ngidi do ko alla yidi ko be ngidi tan woni yimbe mantabe ko manabe amma be gida alla manabe annabi isa wido iri ben don yimbe wala ko horani be sai bone halkere der kita alla der hita jahannama bandirawam lalle se ko wala ta wada ko yimbe gidi lalle se ko wala yimbe manete yimbe gettete amma ta wada ko alla yidi a tokka lawol alla lalle se ko wala yimbe ganyete yimbe kudete yimbe nefete gam non dum wadanno annabo en alla amma to yimbe manuma gam a wada ko be ngidi to sai tabbitina do wiki bandirawo am a dow lawol annabo en feure lawol halkere e majjere bononno annabi isa tabbitini der ayare den do wiki on boni to yimbe fumani on gam non mama en mabbe gadanno annabo en feure bandirawo am der rammidinki ko annabi isa ekitinta do woni hani enen bibbe adama chuben waduki ko alla yidi gam keben barka maku tabititto dum der wuro alla wato aljanna dum ha abada ko bo tuben jawdi duniyaru e beldum mayru gejjiten ka alla jomirawo tagudoen kalken ha abada der hite jahannama gam non bandirawo am tubol horane kema tuba ko alla yidi nana beldum dum ha abada ko tuba ko bernde mada yidi kalka ha abada der hite jahannama alla jomirawo dautana en famu aya jede amin.